Africa ponisha gang.
Comeback and made it.
Ivi ni wapi huko? Mbona napata ira aise? Nalowa mabushu den. Yeah, mahaba ni times two. Yani double double, I'm going crazy. Nzuri mshupo, yeah. Yeah, japo na haso tupate kula. Ameridhia na nanipa love. Beautiful girl is your regular. Melanin queen so natural. Wawa kwangu para setamo. Domana na kutakamo. Menishika mwili mpakaro. Sina la kufanya. Kwa penzi lako wewe shikamo. Tumana na kutakamo. Umenishika mwili mpakaro. Na kupenda sana. Well, I found the love in you, yeah. I found the love in you, baby. No, 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 no. I found the love in you, yeah. I found the love in you, baby. No, 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 no. I found the love in you. I found love in you. Loving you. Yes, I'm in love with you. Kiona nani nipa wenda sababu. Sina mashaka boo. Yeah, yeah. Pati tu. Penzi lako lina pati tu. Lina mwendelezo nina baki tu. Sito kwenda mina baki tu. Yeah, yeah, yeah. Ase pati tu. Penzi lako lina baki tu. Uzuri wote nao mina baki tu. Kwa penzi lako mina baki tu. Yeah, yeah, yeah. Wawa kwangu para setamo. Domana na kutakamo. Menishika mwili mpakaro. Sina la kufanya. Kwa penzi lako wewe shikamo. Domana na kutakamo. Menishika mwili mpakaro. Na kupenda sana. Well, I found the love in you, yeah. I found the love in you, baby. No, 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 no. I found the love in you, yeah. I found the love in you, baby. No, 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 no. I found the love in you.